strangerphoenix.com.
Love tell pon the case. Gideon boots ready now. Ready to go fight life's war. Negativity full of toxin. Ready to pollute inner conscience. Sina ogalina mola. Thamani hawatani pora. Majaribio kwa wingi. Imani yangu msingi. Homie life seem confusing. Only refuge could have been me music. When me think about me family again, and the only gift of life could I never want abuse it. Father God keep me sane through all this pain. Ni bin hakini ishi be like you key. Show me that right way when I go astray. Oh, ni bin hakini ishi be like you key.
Najisikia hata huyu sio mimi. Man, hata sijui ndio nini. Nafsi yangu imedhoofika. Medication yangu wezi ipata osi. Ah, hata sinanga motisha. Kini giuzi ya mgongo ndio sasa ndio kuisha. Sa ingine miujiangalia. Ushona mwanaume akisikia kulia. Nimeupetea bado naulizia njia. Najua vitu ufanyika na sababu. Alafu bado wezi ridisha mwanadamu. Ni wetu ndio nikikukuita unakamu. Wezi badilisha chenye Mungu ameandika. Wezi karudisha wale ndugu tumezika. Mambo kuisha tuwezi saidika. Taftana na salvation kule kanisa.
Father God keep me sane through all this pain. Nipe hakinishi bila ichuki. Show me that right way when I go astray. Oh, nipe hakinishi bila ichuki.
Kweli hawataki kujua. Naona nikawashikaji wataniua. Wako faster kuni judge mimi. Za gonga mtu punch nini. Zungukwa na upuzi. Kama za buti zinafungwa tu na musi. Hiyo ndio kitu ya mwisho nitaandikia. Najua hiyo risto tafikia. Kwa kifua uzito naachilia. Naenda miss juu ikantarudi. Hey, spona na pia gudi. Man spona na pia gudi. Napiga magoti. Asante pana mpita za godi. Potelea kwa foma kuna. Man, tunaongelea wa makambu. Haina noma yondo mwanzo ya mwisho. Na sio mawazo ya mwisho. Sio mbali toka hapa. Pana kuchoka sasa. Na ufia watoto wetu. Hao ndio hope na ndoto zetu. Tungulio tuna serikali. Hata sijui wanaficha siri gani.
Father God keep me sane through all this pain. Nipe hakinishi bila ichuki. Show me that right way when I go astray. Oh, nipe hakinishi bila ichuki. Father God keep me sane. Father God keep me sane. Father God keep me sane through all this pain. Father God keep me sane. Father God keep me sane. Oh, you've been hacking ishi be like you keep. Oh, you've been hacking ishi be like you keep. Kinishi bila ichuki.
More music at ninjaphoenix.com.